Square Music. Chanta shukuru mwai
Bora upweke
Kibinu nini we uru mwai Moyo tuliza ngena basi Kupeno sipo penwa kazi Penzi singuvu nguvu nyati Hona ntapiga zeze ntapiga tumba Nite majirani Ifunike kombe shira zipite Tuachane adharani Nifanye sabu
Sabu
Tubadili na basikeli
Sabu, sabu, sabu
Marara nipatabu
Sabu, sabu, sabu
Kama mbuzi ya melambaleli
Sabu, sabu, sabu
Nzige mula nyoka kuna ukuta mbele Pita mwewe Nimechoka vimwanga we mwanga sesele Yasije ya kani kumba ya lomkuta sele Ukunipa vyote ata unusu Nimekusabusu ata imoja katunitupu Niringishie Moyo tuliza ngenga basi Kupeno sipo pinwa kazi Benzi singuvu nguvu nyati Tapigia tumba nite majirani Ifunike kombe shira zipite Tuachane adharani Nifanye sabu
Sabu, sabu, sabu
Tubadili na basikeli
Sabu, sabu, sabu
Marara nipatabu
Sabu, sabu, sabu
Kama mbuzi ya melambaleli
Sabu, sabu, sabu
Hanipi mawengi
Haimo
Imebaki jina tu
Haimo Haimo
Hanipi stress
Haimo
Ngoma tucheze
Haimo
Anajibia kabisa Thank you.